Big Swag Entertainment. It's a gospel time. I will love you, God. Okay.
Lord, I will praise you, God. You're my one and only Lord. When you mwema Mungu nakuitaji Baba. I will praise you, God. You're my one and only Lord. When you mwema Mungu nakuitaji Baba.
Oh, I'm here today to praise you, Lord. You're good to me. I'm here today to thank you, Lord. You're good. Na bado nimeshindwa kabisa. Mungu anishike mkono, alafu nilinde Baba. Na bado nimeshindwa kabisa. Mungu anishike mkono, alafu nilinde Baba.
Lord, I will praise you, God. You're my one and only Lord. When you mwema Mungu nakuitaji Baba. I will praise you, God. You're my one and only Lord. When you mwema Mungu nakuitaji Baba.
Kwetaga, 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 my Lord. Yesu, 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 you're good.
Mina ngojo, mina ngojo, mina ngojo, mina ngojo, mina ngojo, mina ngojo, Papa.
Lord, I will praise you, God. You're my one and only Lord. When you mwema Mungu nakuitaji Baba. I will praise you, God. You're my one and only Lord. When you mwema Mungu nakuitaji Baba.
Elama Papa nwala kunengo toma choki sokere elama noino. Oh elama Papa anwala kunengo toma choki sokere elama noino.
Yesu ya kwata sitani na munyenya nyenya na moyoza yuza na msamba na gweri. Ya kwata sitani na munyenya nyenya na muyuza yuza na msamba. Yesu ya kwata sitani na munyenya nyenya na muyuza yuza na msamba na gweri. Ya kwata sitani na munyenya nyenya na muyuza yuza na msamba. Yesu ya kwata sitani na munyenya nyenya na muyuza yuza na msamba na gweri. Ya kwata sitani na munyenya nyenya na muyuza yuza na msamba.
Lord, I will praise you, Lord. You're my one and only Lord. When you mwema nakuitaji Baba. I will praise you, Lord. You're my one and only Lord. When you mwema nakuitaji Baba.
Kwetaga, 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 kwetaga,